ezi omume sokwe ya. Maka na mbuke kwulu okwu ezi o, asị na ezi afa ka ego. Na generation anyị nọ zụtatanụ, na o nwere ozi ife ezi afa bụ n'ụwa nka nụ, ego ka onye ọbụla na-ekwuzi. Batala oji emezi okwu baa n'ego, asị ogbeghị nọdị anyị. Ma biko nụ, nke onye nwere ya weta ka ife a na-emewe gaba agaba, maka na onye ji ego enwekwazịrị onye ga-etinye ji ụkwụ, enwekwazịrị onye ga-etinye okwu ọnụnụ, owepụ na ozugbo okenye. Maka na ego adazi okwune n'ụwa nke anụ, ya ka ogbenye na-ebele akwa n'elu ụwa nọ. Nwa ogbenye bezi na mbọsị ibazụ ọmalụ onye nnu aka mmanụ, onye mmechi mana ọ na-eme okwu ba n'ego. Nwa ogbenye sịla ọnụ ma nwa ogbenye bezi na mụ, maka na ota ka ojijo njọ, emesịa na ọ ga-adị mma. Mana o nweze onye ga-ebu ụwa n'isi o, mana ego oyibo ka onye ọbụla na-ekwuzi. Mana a na-ejizi na onye lụrụ ya na ọ dalụzi tata, maka ifia na adị letezi ya. Ogbenye nwere ozi ọnụ ọgwụ n'elu ụwa nụ, ife mmanya aga na-ekwu n'elu ụwa n'udo. Chukwu nye onye ọbụla ego n'elu ụwa nụ, ka onye ọbụla nwezi ọnụ ọkụ nụ, ọ na-eme okwu ba n'ego. Asị nwa ogbenye nọdị a n'elu, ndị ji ego ewere isi ya, ọ bụ gịnị ka ọ ga-eji mmebezi nụ? Okwu ba n'ego, nwa ogbenye si n'ọnụ. Mana onye pụtalị n'ụwa yọba Chukwu nụ, chukwu melia ifo melibia maka neme nwanyi ke melibia obi adi ya mmanu maka nomo ozo nye du talibi olili nenu wanka anyimamu bata loje monu neli ona kukwa nunu maka nife na kukwoke ona kwazi wanyimu Maneji rike muwa Manobu lifane kete dike Unyobu nagabusi okalanya Mbosi chuku keli madu nenu wanu Kokeli fogabu nenu wadunu Oche chibu nyelo nyenu Yako geji nodinu Ipo kata mbolu wane chinu Oche chibu nyoli kigeji notinu Ejika fatego nenu wanu Ejika bamoto nu Ejirika lunenu Akuwe mwebe Ekuwe mweru nonu Obro nyode limotata Yako nadilechi Ulinu ayodunu Akuwe mwebe Chiamaka, Emanuela Udoku, Aruba Wanganyama, Chief Christophe Udoku Bilino, Me Godima Wano Namwe Fegeki Sejenu, Managing Director Nu, CCU Investment West Africa Limited, Soludo Nabijan. Mwife keki seje no luni mogi siku tano imu Ojune mogo nidi manu Ojune mogo watu treke na lunu Odogu bilinu o imu Okuba nego Desenu chief Ghost time abakola onye Atata newe Genu, or in Latata Genesalim, Lolo, you know, when you're Lolo, which you mean Latata never Lolo, Chinyaka Abacola Oga de Lonoma. Nesenu chief, unyayala, abakola. Esina mulo dogu, manongu na lemwa dogu. Yane zine, lolo, Priscilla, abakola. Esine na banongu na lemwa dogu, manachuku ya nabatambulo bionu nandokwa. Esine mwareke nudoku mwanyoma Esine bilinu wayinu Esine mulo mudonu na mwifeke bilinu Esine mula risona na mwifeke bilinu Esine bilinu mwanyoma Igelia fumu inenu wanu Onye nadia mwanyoma bilinu Mpa I'm not going to be able to do it.